nikolea pesi lako. I love you my dear.
Masauti Kenyan boy.
Nakamilika we mtoto na pupa mia mia.
001
unanipa mahaba ya moto, moyo naridhia. Unanipiga mabusu wenzako hadi nashangilia.
Na sitochoka kukuambia
I love you girl.
Zika mume lipaka paka ina. Kwa majina ukiniita moyo wangu nazizima. Wekichuna uzuri wako fano wea una. Navyo kupenda balai kama we sijaona.
Mashallah napenda zako dimpo dimpo ukicheka. Unavyonga una hata pimpo pimpo bisura. Akukosea Mola kikuumba. We Carolina, we Carolina mama.
Sinaga uongo. Mazima nimezama kama jembe kwa mpingo. Napata sikitiko napo kukosa kidogo. Oh mama, cause I love you Karo.
Carolina,
I love you, Carolina.
City Sounds Productions.